ociluvia luvia chekwinle pandu. Ukwasi wohwasi imwe. Yesu walombolwila owinyi esapulo likwavo lyohwasi imwe yakalalo vapya awa. Eye wasima okutunga olosila vinene hakongwilamo olomema vyalwa lokupopya lutima waye hati otima okwete cosi osukila casolekelwa anyamo alwa. Livala, lya, nywa, sanjuka. Pwai suku wapopya laye hati vuveke uteke ulo vakupa omwenyo wove. Ocho evi wavipongia he vilinga vyelie. Yesu wamisako hati, hacho chikala, lu olisiliila ukwasi poenka kwete ukwasi wasuku.